sizo cela ningiboleke indebe angiyothatha esidiscard umzuzwana nje ebantu ngicela ukuxoxisana nami angiyothatha esidiscard umzuzwana nje ngabe ngempela ngempela ngikhohliwe ningobani okanye nisukaphi aye bosizwe bubani ngishiyelo mkhulu obuvila nobugwala phansi ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukuveza amaphupho ngithi kusangenzeka ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukutshintsha isimo sasekhaya ngithi kusangenzeka ngoba kungekho kwenzeka ngosuku olulodwa yokubiza uzame uzame njengabantu abafuna ukufeza iy'fiso zenhliziyo njengamasotsha siyofela empini angiyothatha esidiscard umzuzwana nje ngabe ngempela ngempela ngikhohliwe ningobani okanye nisukaphi aye bosizwe bubani nishiyelo mkhulu obuvila nobugwala phansi ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukuveza amaphupho ngithi kusangenzeka ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukutshintsha isimo sasekhaya ngithi kusangenzeka ngoba kungekho kwenzeka ngosuku olulodwa yokubiza uzame uzame njengabantu abafuna ukufeza iy'fiso zenhliziyo
Sizovuka kusasa futhi sizame